addicted to you, girl, and I don't lie. You see what I mean till the day I die. Usije kuzenguta mtoa wai. Kwacha siwezi wala kuwaza usiwai. Would you be my Valentine?
Kama za kimanga pigo, pigo, pigo. Hakika unanipara, baby unanipara mama. Hakika mwingine sitamani. Kwako natua kufanya makazi nyumbani kwako. Sinaga mfano wa